sawirkii lamaad iisaya weynki kori dadka dhatiyood u soo lanwiin annagodii maalin maalmoho ka mid ah yaa walaala deeri feesto feestadina saaxiibyaalka iyo widaayoogii dhammaan yaali inka weeri maryamna way ahaytii ciise hooyadiis saas darteed yaa aroos yaaki geyb galeen arooskii markii geyb qaadadeen yaa arooskii walaalki waayi wal la dhamo maddii la waayi yaa umaydiis aan ararti ciise maddii aan seedina way tiri way kidhati walaaguun la abaw meelun ka dhammaadeen may sameeyi korne markaasyaa ciise way inki jawaabi walaa fuustadunka buuhiyaase biyo taas darteed yaa aan dukadi markii du'aystina fuustadii biyogu ka jiri waay in beddelanti bitaan la abaaw saas darteed yaa feestadii ka hirgashi abitaankiina dadkii ka abi ummaddii oo dhanna way kiyaabeen mucjisadii usa sameeyey tanna way ahaati mucjisadii aan ka horraysi dadkana aaminayn